datimsafi.com.
Wanasema sifai kwana wewe, wakitona wanapatwa na kiwewe. Wanasema sifai kwana wewe, wakitona wanapatwa na kiwewe. Mikse michambo tu wachane, ila umenikorea wewe. Akiri yangu ipo kwako wewe, na moyo wangu ipo kwako wewe. Nasema mimi na wewe tu, jina yako shachoreka tu. Nasema mimi na wewe tu, jina yako shakiteka tu.
Washa kiporo kwa moto tuje tule, na usijali zao hizo kelele, kelele. Basi simama wakone,
my number one.
Wevimba wakone,
my only one.
Basi simama wakone,
my number one.
Wevimba wakone,
my only one.
Msafi.com.